pesa nyingi mina bera. Pesa nyingi mina bela ni luksa kudanga. Wakinyona zao kelo, wakinyona zao kelo ni gumzo kwa wanga. Na mendogo kama senga, which when I talk like nigga like whoa. Kwa mikogo na wachenga, when I would die, pwazi swaga mini soul. Na benga pinga again, niggas wanna be the same. Nikki wanna shiny, wanna DC again again. Ha, yeah. I'm gonna kill them, yani killer Samson. Tuna jua tena mina mwamba. Kibababaya, kibabayaba. Kibababaya, kibabayaba. Tuna kula gusam, tuna laki saba. Ha, kungulu bata wamesanda. Yeah, wamesanda. Kungulu bata wamesanda. Yeah, wamesanda. Kungulu bata wamesanda.
Damn, zunguka ukoko. Suna jua nimechisi na shobo. Bari, nimevimba si jambo. Kila kwane pati mina samba za mambo. Leo kabu kumechizi,
I'm going there.
Kila same ziko busy,
I'm going there.
Nikulo na machizi,
I'm going there.
Yani swezi baki home niggas, I don't care. Mikato, mikato atare. Leo nikuwaka na mashore. Kulu kula gambe molale. Kila same tunasamba ni shware. Na mikogo ya kidos ni kudodosa. Wakitona wana dis wana lopoka. Wanasema tuko fresh, where's the best in town? Ha, ni kufopoka.
Kibababaya, kibabayaba. Kibababaya, kibabayaba. Tuna kula gusam, tuna laki saba. Ha, kungulu bata wamesanda. Yeah, wamesanda. Kungulu bata wamesanda. Yeah, wamesanda. Kungulu bata wamesanda.
Gambe nyigi soku tapa tapa now. Kula bata na kuchapa chapa round. Wakituona wana suffer suffer now. Sisi from the bottom now we're up in the air. Baridi, kila same tunadunda. Zaidi, hakunaga wakupinga. Mabibi, na mabwana wana zinda. Haters wakituona da, wana baki wana kunja. Fans, sindo zao lao. Wakiugwa muziki, sisi ndiyo dawa yao. Tuna dance na kucheza nao. Hindo kibabaya na sindiyo baba yao.
Kibababaya, kibabayaba. Kibababaya, kibabayaba. Tuna kula gusam, tuna laki saba. Ha, kungulu bata wamesanda. Yeah, wamesanda. Kungulu bata wamesanda. Yeah, wamesanda. Kungulu bata wamesanda.
Oscara wa menta. Oscara wa menta.
Ay, ay, ay.
Oscara wa menta. Oscara wa menta.
Ay,